Naragabanye nawe bacha nafise
Vyoy
Kurukundo
It's cannibal
Alcohol Haiwezi fanya ni kusahau It's all about love And I love you I've been running, running To make sure you feel the same I do For you Tell I love you Si kwamba nimejifika ngozi ya kondo Oh no 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 Kichwa nina maswali nakosa majibu Iligonjwa wendo tabibu Moyo wangu si uadhibu Benzi Baby tell me again Kama bado niko moyo ni Benzi lako lina nelemea Mwanamke wangu ndoto Niwe nawe mpaka kifo Na hata kama Ukiniumiza upendavyo Utakavyo Nitalibeba kama mapungufu Ulionayo Wani wani To make sure you feel the same I do For you Umekua Chef Shabongo Unani chemsho bongo Nalala kwa mine Paka nisize Imo saskine How many times do I have to tell you That I love you Si kwamba nimejivika ngozi ya kondo Oh no 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 Kichwa nina maswali nakosa majibu Iligonjwa wendo tabibu Moyo wangu si uadhibu Penzi Baby tell me again Kama bado niko moyo ni Penzi lako lina nelemea
Take five now.